Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'emikono ki Uganda Vocational and Technical Assessment Board UVTAB kifulumizza ebibuuzo by'abayizi abaatuula mu November ne December wa 2025. Abayizi abaatuula ebibuuzo bino bali 2,746 baatuulira mu centers 543. Ku bano 2,612 bali birth certificate, ate 1,508 ne bakola ebigezo ebya diploma. Kakati ku bayizi 2,746 abayizi abawala baabadde 1,119, ate abalenzi baabadde 1,621. Kitegeeza nti abalenzi baabadde banjiko okusinga ku baana ab'obuwala. Abawala beeyongedde okwenyigira mu misomo gy'ebyemikono okuviira ddala ku 36 ku buli 10 nga bwe baali mu 2024, kati bali ku 41 ku buli 10 omwaka 2025. Wabeerawo enjawulo. Onesmus OSJ ye ssaabawandiisi w'ekitongole kino ategeezezza nti ekitongole kyetaaga obutitimbe bw'ensimbi okusobola okutuukiriza ebyetaago naddala mu misomo gino. Ebintu by'omu mitwe n'ebyemikono biba byetaaga practical okusinga, so bingi ebibeera byetaagisa mu mbeera eyo. Era wano wagambira nti byetaaga ssente okusigala nga byonna bigenda mu maaso. Era asabye abantu bonna abalina empapula okujja okwegatta ku misomo gino, kubanga eby'eddala mu yunivasite abasinga tebayiga practicals, abeera theory. So asinzi denaga nti yes, tukkiriza nti oyina empapula naye jangu oyige ki ebyemikono obiyige. Nze mbeera ngamba abantu nti kiba kirungi n'obeerayo n'ekintu ky'omutwe ky'omanyi kyonna ng'osobola okikola nga nawe oba toli ku mulimu gwe wasoma ngeri osobola okukola ekyo ekintu kyakyo
kuba kisobola okuyimirizaawo.
Minista omubeezi ow'ebyenjigiriza ebisookerwako Moriko Kadichu yeebazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni eyalabira ewala n'atondawo ekitongole kino, era agamba nti kikoze nnyo mu kuyamba abaana b'eggwanga okusoma okulaba nga basobola okubuka ennyini n'okwetandikirawo emirimu, ate n'emisomo egisobola okubawa emirimu ne beeyimirizaawo mu nsi. Minista avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu Dr. Jesse Muyingo era wano w'asinzidde n'akubiriza abayizi bonna mu ggwanga lyonna okwettanira emisomo gy'emikono kibasobozese okulekerawo okusabiriza, kubanga kino oba ogenda kuweka ennyini kwekozesa. Era ategeezezza nti gavumenti tetudde butuuzi ku nsonga y'emisomo gy'emikono gino, n'ategeeza nga gavumenti bwetaddewo ebitongole bino weebiri naye nga nayo yakubayambako, era ne etaddewo ezze eteekawo emisomo egy'enjawulo okuyambako abantu okusobola okwettanira amasomero gano agateekebwawo naddala nga ga byamikono. Akubirizza abantu bonna mu kisaawe kino okukolaganira awamu n'ekigendererwa eky'okuyambako gavumenti okunyweza emisomo nga gino.
Ekifaananyi kye tufunye ffenga abakulu mu ministry sanyuse nnyo, era tulibasanyufu nnyo okulaba nti abaana abakola ebigezo bya abasoma emisomo gino kibawo obukugu obunaabaleetera okufuna ssente n'okusaawa emirimu n'ambaazi zaabwe zigenda zeeyongera. Kisanyusa nnyo okulaba nti abaana abawala nabo batandise okusoma emisomo gino, ate era kisanyuse okulaba nti abaana bakoze bulungi bulaba nzakitalo kumpi buli omu yafunye competences abise full competences, era buva wano agenda kugenzibwalinga atandika mulimu. Twebaza nno gavumenti yaffe ya NRM ketutiiriddewo embeera bwenti.